Misiwezi kula paka aleyeye, tena nimlishe kwa kijiko, nyimbo ni muimbie, kama kuna joto nimpepe, nimpepe, kisha nipembeleze, nimliwaze, na kama kuna kosa bebe, anieleze, nipembeleze, nimliwaze, kama kuna kosa bebe, anieleze. Napikwa na jua mchana kutafuta pesa aje kula, usiku tena twagombana hivi kwa nini aninyanyapa yoyo. Baba, baba, mwandika talaka siwezi, pola tu baba, nibembeleze mapenzi. Sio poa anavyonifanyia, ila kinyonge sana ye, navumilia kama mtoto te, 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 mtoto anavyotembea, yeah, 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 hatabadilika, yeah, 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 te, 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 mimi navumilia, yeah, 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 yote yana mwisho wake, yeah, 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 ili ni penzi la kijeshi, kuruta nipige salute kwake, hata niwe msafi vipi, makosa sikosi, ila nikipeti peti, sijui labda nina nuks, yani mwenzangu yeye ataki, nambulia matusi, yeye na sijali, napanisha molali, ndo kwanza naleta chipsi na kuku na yai, ila sijali, napanisha molali, ndo kwanza naleta chipsi na kuku na yai, ale chuchu. Nina ela sipati kitu, huku nakupatwa kwa penzi butu, nilikula kofi nilipompa pasa usiku, nilitaka kufosi nilichezea tekela huku wababu, yeah, yeah, yeah. Wababu sio poa anavyonifanyia, ila kinyonge sana ye, navumilia kama mtoto te, 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 mtoto anavyotembea, yeah, 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 te, hatabadilika, yeah, 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 te, 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 mimi navumilia, yeah, 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 yote yana mwisho wake, yeah, 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 yeah.
Badilika dada, badilika, nakusubiri bado mumeo, mumeo, eh, anakusubiri bado.
Niombeshe mechi yangu na mpenda dada yako, na namsubiri bado. Mwenzie, mwenzie, eh, mina mpenda bado. Zesti anajua ninavyoumia, wanajua na vitu vyote nasubilia, Zungu Bausa anashuhudia, nikikaa peke yangu minalialia, yeah.